baby, that's somebody that can disimbi san.
Yeah,
put it to chapara zanis kwa nengua. I see I was my fan. Kuku shine as somebody. They were one call away. Manzira tichi famba
one way.
Zwaka zongo pera one.
Nenda kupata kungezai. Dichiti ndiwe uchazuwa murora wa maia. Wakaenda na bless. Akapeza na mozai kunyeza. Baby, asifuti ya uchaketa. Apa marifuti wakandipeza.
Takunge mawari yazi. Gemuraga pera nine tifiti. Uwaiwa chikwinazi. Baiwa chikwinazi.
Uwaiwa chimonu chamuze.